A bad boy will go pull a panty. Every day and night she dey beside me. Even though I dey for panty. Yeah, she say I make a fireman, Every night and day me a get on a hand. Pull up, give me a fist at a hand. Say every night and day she need a better one. Like, I get to love her, she never bother, My baby girl no get time for slacker, All my guys them dey ponder, Every time I come me a danger, Pull up, you a thunder. Baby girl, no time to render. Everybody will sabi. Put up your hands for my ghetto baby.
She gon' fall. I'm gonna go fall.
Paka majogo, kita ndani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kafu, wanajona, tunapendana. Tunawapa kafu, paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, ayu.
Mr. Virus.
Sasambua, kimaliza kufika kazi yangu kupagua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua, ukitakamua. Na umenya na kugea unakula.
Oh, uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako unaujua kamini mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuijo inato wala zisi tusumbu. Wanapata kafu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zafu, paka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga, ayo. Nyanga nyanga nyanga,
baby yo.
Nateleza nyanga nyanga,
oh.
Ni mwako nyanga nyanga,
baby yo.
Umeniweza nyanga nyanga,
nyanga
nyanga,
ayo.
Nateleza nyanga nyanga,
ah. One moment, sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichoki bana. Thanks God for giving. Nipo sikuwa na umeme wala kepo. Izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lepo kumbiki lepo. Siku zote kisichokuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe pambana upate salari. Usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wa kita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BP. Three love kwa master na lita. Mlinifanya hasira zizidi. Four love
jia ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe
Yeshi. Kunde boy Yeshi.
Na siku hizi wananita Tembo
Yeshi.
Kama una tigo za kirembo ni
Yeshi. Kunde boy Yeshi.
Yani wanangu wananita Tembo.
This is DJ Mr. Virus, the crowd shaker.
Nye ndo mnanunua CD. Kulo kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze
bili. Inamini Mungu
yupo tena.
Unaongea
naye. Yapo sisi sauti yangu.
Nikianguka ntainuka tena. So usishangae wai Tembo anaso peke yake. Kuja ino unapokiokota ndo kati ya kutunza. Ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo kati ya kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nimeungwa na subra. Hey, cheki madiri ya namobongana. Cause nota yangu ni ribla. Kuna siwao nolotumwa kunitukana. Bicho vyao wiko kibla. Hey, tena squeezy hata simbi sana. Acha ushindane na kibla.
Siwao kwa wanangu wakiti. Yeto unanguwa siti.
Mr. Virus. Tembea,
tembea. Nataka wanja tame, sogea, sogea. Okapo pambe, okapotea, kapotea. Goma shambe, yoke dedea, kidea. Mashati ya mganga wameya kosea. Wamekuja kuzima kumba na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mba. Zima na mtandao. Sema nao, pigia bao. Sisi sosa, size yao. Fuja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mujui vizuri ulizio na nitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Kome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mzangu na mie kache kuwa. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata.
Mr. Virus.
Give me ketchup, my benzina kwa chips na ketchup. Give me ketchup, eh, benzina kwa chips na ketchup. Yagala ketchup, my benzina kwa chips na ketchup. Yagala ketchup, my benzina kwa chips na ketchup. Wali mulunji, Weko zabilunji, Unya na bulunji, Olipe inene, Onosula kote, Onaleta yeteno, Tina ya kachieni, Nguchateke wangene. Give me ketchupu, Mabezi lako chipsi na ketchupu. Give me ketchupu, Mabezi lako chipsi na ketchupu. Yagala ketchupu, Mabezi lako chipsi na ketchupu. Yagala ketchup, my benzina go chips in a ketchup. Give me chips, oh, take it again, go pull you. Give me love, international, no, loco. Yagala mwana moto, prisoninga akina popo. I don't think the way we go, prisoninga popo, popo. Give me ketchup, my benzina go chips in a ketchup. Give me ketchup, benzina kwa chipsi na ketchup. Yagala ketchup, mabenzina kwa chipsi na ketchup. Yagala ketchup, mabenzina kwa chipsi na ketchup. I love your ways, the way you looking, and then I love your smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, and then I love your kisses, oh, mumabulunji, Give me ketchup, my benzina kwa chips in a ketchup. Give me ketchup, benzina kwa chips in a ketchup. Yagala ketchup, my benzina kwa chips in a ketchup. Yagala ketchup, my benzina kwa chips in a ketchup.
Mwesunge baki nao nifanye kivuli.
Mr. Virus.
Nuzatuni chote nyayo unifunge nitulie tuli. Mwafulani anaweza meni panini. Waudi na ubani nimekulia ya mimi. Mkoni tamani wapo ila sijaona. Na kupenda peke yako mapenzi nimekoma. Na kipofu misini chungwa mapenzi unakaba kuru. Situkani mamba mtuni. Umelipa yote namba kuru.
Baby, ona sasa ona. 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 Ona sasa ona.
I swear believe me
the virus.
Umenikata kichwa nimebaki kiwili. Nongeze ulichonipa kitako mshipa utibuwe makili. Mbaka juwa na ninginia. Ukirudi jini na didinia. Sinipe penzi makinikia. Mikuwa konisha oza nisha jifia. Umekuwa mlevu wa penzi lako. Ongeza nile. Mwambie mganga wako kaniweza kwa le. Sioni maneno ya watu kwangu kama choo. Toto kama chungi jikoni. Nilipo kuonja nkaumba po.
Ona sasa ona. Ona sasa ona. Ona sasa ona. Ona sasa ona. Ona sasa ona.
You start from Kampala. Kabiru kutoka Kampala. mazimbi ya balina. Unabadilika daily ni kama saa ya mwami. Utanga tanga oh zalina. Unanisao sasa elasina. Rudi kwenu Uganda. Nimechoka na wewe. Utanga tanga oh. Nilipo mpata lo. Nilipata kipenda lo. Kumbe nilipata maradhi ya roho. Tumejaliwa, leti wanalala ja umelewa. Mara mama kulalama, tume wanalala kwangu salama. Kuliko mimi zalima, na jinyuma everything we salama. Tunura ziri na sende, dolina kisazo ka Uganda. Oh zalima, na mazimbi ya balina. Unabadilika dele ni kama saa ya mwani. Utanga tanga, oh zalima. Unanisao sasa elasi. Rudi kwenu Uganda, nimechoka na wewe. Tanga tanga.
Mr. Virus.
Kampala yuji, Uganda tu kambani sinifana. Unaleta nyoko nyoko. Utuli ata nikitoka nikienda kutafuta do. Unaanza poko poko, I know. Kutoka nisi kunyonge na leso. Unalipa mateso. Kutoka pate pumzi la kesho. Maifikia na kesho. Kutoka nisi kagugonge na nyuto. Kaviwa. Oh zalina. Kena mazimbi ya balina. Unabadilika dele nika masa ya mwami. Kutanga tanga. Oh zalina. Unanisao sasa ya. Nimechoka na wewe. Utanga tanga. Kama lemi
uwe mwanzi. Tuli mwana 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 mwana
mwana mwana
mwana mwana mwana mwana. Chameleon handsome mwana mwana mwana.
Yeah, me pay what you're in and I could call me.
na se ni wa mo fa so bo dem bo me mi nya wo na me bo he woni mi je dia ne to menu I can't watch your baby tell me you coming soon my girl hold that put to for honeymoon can't hold that just about the energy yeah me name this I've been around the world I would give anything just to be with you. You my everything, you my baby girl. Yeah, me best I become, I won't wanna say.
You done make me my heart. You don't know that I'm crazy for you, baby. Bala, na kukuna chane. Nataka tuonane. I'm waiting for you, baby. Bala. Aya nilikuwa tai, mama Afrika likuwa tai. Do the dance, yeah, yeah, yeah. Limwa tai, amenichanga ya limwa tai. Wengine ni sisi, yeah, yeah, yeah. Na mbuni ene kumchota. Emoji za makopa, ingedere kuficha surati. Manapizo na picha, ulivyo baby face. Angelina Michael. Kama kolo, mweza kuna nichanganya. Hey, make it today not tomorrow. Usije niwe kakiporo, yani ukani danganya. Hey, you done make me my heart go.
If you agree, mama lato. Party two, ati party one. Party two, lati part one. I go fit to change your catwalk and change your life, John. Every day, not to enjoy. Open and close like a laptop. Anytime you holla, make a come through. I go tell my guys, tell my note they come soon. Back on a music, make my eye too. Many girl get, but now you I want to. Baby, this one yeah, she na shit up. If you agree, mama lock on. Party two, at the party one. Party two, like the bomb one. I go be to change your catwalk and change your life, John. Every day, not to enjoy. Open and close like a laptop.
Kila sababu kutagarika kila siku ayo 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 nafanya nafanya sababu yako ayo ayo ayo
mimi mkali swa lakini unanitobe kila post lazima nikome mami we ni ash when you go there basi kuwa wangu hivyo ndio go there sio story man lakini una kama mimi come closer baby my future for me nimekubali hata chapo utanikali wacha nikahasi nitoe hizo majashu saini mabati badai tuishi kasa but mfuko iko benga tunao jenga mchezo ni wa benga mami badai utapenda
unanipa kila sababu kutagarika kila siku ayo yo ayo yo unachofanya nafanya sababu yako wewe ayo yo ayo yo
hata kama juzi walisema kuna ganji mwindi leo analeta uchaji
chaji sana
akwende
kwani nini sila kwende. Umekuwa na mitango siku za twende. Hadi nipatane na rene. Ndone safi ya maspete designer. Siku na shape, chasa kila aina. Vipi kwa kina maima. Usichanganyo na kina maina. But mfuko iko pinga. Noti na ujenga, mtezo ni wabenga. Mami, badaye utapenda.
Una nipa kila sababu kutakarika kila siku. Ayoyo, ayoyo, ayoyo. Unachofanya, nafanya sababu yako.
This is DJ Mr. Virus.
Kakanumba, Masanja Joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you loco. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegeze, ni kubebe mbongoni. Nikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Wabamijo, basi cheza na mimi mwangwaru. Aha, mwyongo mwaro pahini. Mchungu kiruziwa same mara sabini. Uo mzungu siachaliwa. Kependa chunga machini kwenye mfungu pareniwa. Kumbate baridini kwenye tundu kama njiwa. Uyu wangu nyama koti usini jena kibiriti.
Asawe.
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Koba sijilegez ni kubepe mgongoni.
Kielewe.
Kita ndani nikoles kwa mbuno ya kingoni.
Kielewe.
Kisha nipembeleze. Irudisha utotoni.
Kielewe.
Weka mate niteleze.
kama nyoka pangoni. Oh baby, asante sikitoko. Oh kanecho. Ululu feni. Oh baby, asa cheza ni pone. Uwa mido. Basi cheza na mi.
Mr. Virus.
Two seconds, everything done bust up. The kind of love I care for you, nah, man, I might too bust up. You ask me what you know, love for life, I say what you know, go touch us, so. Oh, every day, nigga, see my mama smile, that make me the bumper, so. Ooh, yeah. Call up, pick up, call, call, call up, pick up. Call one me, check out, call up, pick up, call, call. Call up because, call me, they can call up because, call up because, call me, they can call up because, call up because, they me say she like to dance a junto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo, she say she give me ghetto love and tell me, say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo fo. For fo fo, mo fo. For your mata, mo fo 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 mo fo. Tima adama, give me special love, mama give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. See my baby, give me special love until the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly.
Mr. Virus. Mr. Virus.
Usiku tulale, una
kesha kama ku.
This is DJ Mr. Virus.
Asi kanyaga kana piko za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch akulisha kufish kwa ni vipi. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba mabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa haiti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, baka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, boya, kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wataku
kanyaga kanyaga
yeah, kitaku taku
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu
squeezy what you wanna take money sami kimu itaku posti
kanyaga
kunitumia ni picha pigo gani eti basi den kuposti
oh yeah yeah kabisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga sina godoro sina kitanda eti kuchangie kodi kwenda kupanga kama butila mugambo wafuruga mipango wase wa insta michambo eti baby niunge bando uzushi mashemu fake nuksi kudada dek mawifi baka maex mikosi boya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga
kama nalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wataku
kanyaga kanyaga
yeah kitaku taku
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu
usiku wa tulali kuna kesha kama po
leo leo
sina wape nambari kama wao paka simu wako
leo
usiku wa tulali kuna kesha kama po
leo leo
sina wape nambari kama wao paka simu wako
asati batimba timba timba wanama timba timba kula kushoto timba kula kulia timba
asati timba timba timba
timba wa uni timba
This is DJ Mr. Virus.
So we are coming here with a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, we're gonna rise and boast. Yeah, we give thanks that we need it the most. We have to give thanks that we're really supposed to be thankful.
Mr. Virus.
Godfather,
This is DJ Mr. Virus.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. Just looking at my kids like a bossy.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. Just looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ayo, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me spitty body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on and if you push that button, my girl down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it?
Bossy. Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Shabby put me on the gram and up, remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man, a king in a top ball, Larry. Man, a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man, a boss, yeah. I make a girl melt like a toast, yeah. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jamwa to Hong Kong. The girl them champion. In it.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's soul free.
It's DJ Virus playing your favorite hits you wanna hear.
It's DJ Mr. Virus, the crowd shaker.
Nataka kuja getu. Anajua napikaga vitu special. Special for you too. Niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, 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 hey. One time, show me what your mama is, yeah, hey. Two time, I put up my money on you.
Nitaka nigo bebe ubembe chukaju.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka nigo bebe ubembe chukaju. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Simama inoka nje mkope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nigo bebe ubembe chuka ju. You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
kujuza mani vivao Ogula mungu nyuma na ebu fao Tumanyine mi kwane jazana u Unjuto papio poto tonywa nofuka Bula mungu nyuma ngondi kunia Kupa kuchupa, toku bagia Tuba wewe tikata banga neba kuta Great part, kaunye mwatia papa Wine and go down Obula mungu wachisela go down Omwengete kuku single kumanya Okunywa nofuka mkwa di record See the pretty girl I want in a di club Oh, when get calm, yeah, yeah I see the pretty girl I want in a di club I can get calm, yeah, yeah But I wine and bend and pose Calm, yeah, yeah Boy, I wine and bend and pose Calm, yeah, yeah Mazima tuwa laba mbukala Basina bali miate baba na kuswala Osina video tukuna customer Ochuku kaunta, umwenge na kukula Wine pretty girl, wine that Nyenya kwenye misanyo pati Uzina bulu njo singa anybody Neto njwa nofuga Ulala Wine and go down Ogulamu wachisela go down Omwengete kuku singo kumanya Okunywa nofuga mkwa di record See the pretty girl I want in a di club Omwenge kwa omyeta I see the pretty girl I want in a di club I can't be so omyeta Baza wine and go down Omwenge kwa omyeta
Boomerang dance on the dance floor. Find fingers dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. For ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. For ni kutesa. Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Nike bamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
For me kutesa.
Na tesa, na tesa, na tesa. Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. For me kutesa.
Yeah, kick on my phone. Usiku to dawn, bogi ko zone. Imewasha kingdom, keti mba tukukon. Tukuteke kwa chon, tanyama Papa Jones. Nadia apa ndidon, go simpatico phone. Nasikia ako salon, kilo mido the bomb. Club pia imikrom, bogi mbaka yangon. Mebambika na song, sile si who perform. Rende pia ni wrong. Beko jia nyama ya bama na kachumbari. Na jia diabetes chati weke sukari. Plan size metufikishe ugo kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimali zekaji dumtatu rudika lesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
kukitesa.
Ni yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo kutanga ukikata kata kata gele tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote kata 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 gele tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote
leo ni leo ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi jogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from me how how. Mr. Loku Loku swage kibao wow. Sio masone mangira matao tao. Go fast like a wish blow your candle. Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende dina. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tiktok kidogo siyo sana. Mwambia le kuzatu mesema sansana.
Ni birthday ni pate ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata, kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapati watu ukote. Kata, 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 kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapati watu ukote.
Kere tu, gani keki kata. Nakupata party, umedunga bata. Unakata maji, we ni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Yedheri, ya meri, wanyeri. Sherehe, nanjeri, numeri. Puliza candle, wish it come true.
Nimekamki mangoto zikishika na koma kiroboto na mzinga misi bai misi msoto kani ngori sijaja juu ya toto wanapiga mboto matata kwa mtata nashinda loto na bado nakata leta champagne na chupa za belea bufo mpaya roo leo tunaogelea ni birthday ni party ni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata. Kata kere tu kata, kata usiogopi, leo tunapati, watu wokote. Kata, kata, kata kere tu kata, kata usiogopi, leo tunapati, watu wokote. Kata, kata, kata kere tu kata, kata usiogopi,
leo tunapati, watu wokote.
We are please repeat, you are deleted it. Studio boy console are the wickedest. Simanishi posho, nikibonga mil.
Nima poma na sufuri.
Mabahasha, no no, nikiona deal.
Mambo gana michupigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wababu hapa kuna ugwaya. Walewe zona haya, surazine wabwaya, wanaona vibaya.
Tukitulizi ya mvyani, akilisi na tutu matumajani. Tunawaacha tutafarani. Tukipulizi ya mvyani, akilisi na tutu matumajani. Wanapigwa na pumpu wazi ona, ona.
Mapigo na mwendo, mapigo
na na na. Mapigo,
mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo,
yo. Utanipata base, nikichana mairungi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma. Bebe ukingia stage, wana Bungoma. Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi. Sichana wa Kiswazi, anakata bisexy. Wanauliza lini, ya kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo, baka si mpigo.
Mpigo
na mpigo,
mpigo na mpigo.
Mr. Virus.
When you can lift up my feelings, I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah. Hey, I tell you it's too bad. One time, to watch a jiggle when you get it. Heaven on a nigga more. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo. Oh yeah yeah. Ntalamba filo lolo. Hebelo nani ganga moyo. Oh yeah yeah. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo.
Oh yeah yeah.
Nitalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex menga umeoga na mafaranga. Umenipandisha chote. Siwezi lala. Finya kona piga ngeta. 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 Finya kona piga ngeta. Get, get up. Una pick and get, get, get up. If you're gonna pick and get, get, get up. When you're on fire, fire band him. I miss a fire band him. It's all about us, not about them.
baby, not about them. Monica, you are me, darling. Oh, una goni pasale. Una ni ganga moyo. Mimi kwako chinkololo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filololo. Kavelo na ni ganga moyo. Mimi kwako chinkololo. Ata niwe kibogoyo. Nitalamba filololo. Unafinya kona piga ngeta. 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 Unafinya kona piga ngeta. 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 Unapiga ngeta. 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 Finya kona piga ngeta. Ngeta. Oh, ngeta.
The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
This is DJ Mr. Virus. Mr. Virus, baby.
Like Iraq, small and tight, even if it no fat. Me love how your waistline a go round, love how your waistline a go round, girl. Love how your waistline a go round, go round, girl. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me. Wine for me, baby. Whoa, love when you jiggle, yeah, love when you jiggle. Right now you have a real bad money in your miggle. Cock it up, I got your fat up on your little. Make your shift gear on the bicycle. You broke it off anyway, girl, you no giggle. Come slow up on the thing, you a shake and a shivel. Bless up the thing, them mini ball game. No time for your jiggle. Whoa, bad girl come in, mash up the place, and then she leave it. Flattest to me, hottest body. Me love you, believe me. Love how your waistline a go round. Love how your waistline a go round, girl. Love how your waistline a go round. Go round, girl. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine.
Mr. Virus.
Get over. Show me what you're working on. Pick it up, pick it up.
Chop down the back.
Get over. Show me what you're working with.
Mr. Virus, baby.
I young best lad. Johnny, you can't stand with Vendetta. The struggle only make you better. Them right we off like a letter, but we still a trendsetter. The pain of the fight, all the hate, all the lies to me, and somebody want me love. Push me another time, never sing another rhyme. Cut me now, you're good and I'll see no blood. When you're fighting pain and heartbreak, shut me in a hit of my love. All of me life experiences, things when me got you for real, build me up as a top. Why say them bad, bad wine I'm vain. Me don't have time for chase, me shit out when I'm say me love the girl, I'm in a matter, so sexy and clean. But when I have nothing when I cook in a canteen, me soup, me see me all the while, what make you do the run in? Shut the one about my internet name, full keep out of the party, well, madam name. Nothing personal, I just saw in the top state. Let me tell you, the pain of the fight, all the hate, all the lies to me, not somebody want me love. Push me another time, never sing another rhyme. Cut me now, you're good and I see no blood. Ready up again, pain and heartbreak. Shut me in a hit of my love. All of me life experiences, things when me got you for real, build me up as a top. Tell them all the while I start, why you not prepared to violate me? I have to go beef up your security. I won't leave a girl, but none of them in a swear. For some of them, me fuck, I never call them back. Now them hate me, that I'm not proud of. But I am the alpha, can't rise against me when I'm here, the rock of Gibraltar. But sometimes me feel like the world gets hulk about me. I for the world, me and the money with salsa. The pain of the fight, all the hate, all the lies to me, not somebody who I'm love. Push me another time, never sing another rhyme. Cut me now, you're good and I see no blood. Ready up again, pain on me.
My old hat. Hot me hot here, hot me hot yours, hot me hot yard, hot me hot house. I wanted some girl, they let them come my level, then I've nothing for sure. Me boom boom, give me things already. But no girl care more than me. Yes, TBM pop up out a gate. Only for man, I run me down, but them late. When me bend over and me gyrate, every man I look, them love off me shape. A girl like me, no go pan blind date. Things are told my priorities real. Some girl I run them body to a wreck. Money in a counter, me no take check. House pan the hill, champagne pan deck. Careless girl alone, send them checks. Back on the education, money if you make. You no see me pretty face, no Star Trek. Girl man see me and what take set. Big league business, no baby so me. Me boom boom, give me things already. So no girl care more than me. Yes, TBM pop up out a gate. Only for man I run me down, but them late. When me bend over and me gyrate, every man I look, them love off me shape. Girl like me, no go pan blind date. Things are told my priority.
Boom boom, ligament here. Say she want some fuck under the air. Say she ready to pick a cup anywhere.
Fuck me gonna angle with here.
She ready to see them from body like cheer. Breast stiff now, we in a brazier. Harpoon on in a Havana here. She be fuck right cause she no care. Then she ball out.
Ay, 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 me baby. Send it down, send it down, you boy. After we back it up, I tell you to keep up. After we back it up, I tell you to keep up. She said, what?
This is DJ Mr. Virus.
I wish she want, what she want, what she want. Hey, girl, what you want?
Take me on a vacation over to Baco. We're not going to play them, you know.
She want a boom boom ligament here. Say she want some fuck under the air. Say she ready to cock up anywhere.
Fuck me gonna angle with here.
She ready to see them from body like cheer. Breast stiff now, we ain't a brazier. Harpoon on in a Havana here. She will fuck right cause she no care. Then she bad.
Ay, 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 me baby. Send me down, send me down, you boy. After me back it up, I tell you to keep up. After me cock it up, I tell you to keep up.
She said,
boy, yo, 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 me baby. Send it down, lad. After me back it up, I tell you to keep up. After me cock it up, I tell you to keep up. Fat pussy girl with the Nina. Then the thing that turn man in a idiot. Make me give some time like T-shirt. Wind up your fat pussy from the big cock. Love see your big ass in a the small panty. Cock it up right as a mommy spunky. Me say the length make your mic run from me. Country man hold a big like donkey. Girl, ay, 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 me baby. Send it down, you boy. After me back it up, after you kick it up. After me cock it up, after you kick it up.
She said,
boy, yo, 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 me baby. Send it down, lad. After me back it up, after you kick it up. After me cock it up, after you kick it up.
She want cock it up anyway, anyway. And
And she be fucking at the cemetery, Foot no smell like cedar. Girl, the pussy tight like a curvy diva.
She want something big, she no want nothing little. She want to ride it like a bicycle. And this in her nigga, she a ball it, no tickle. When me go, they make you wet like river, make you slipper.
Mr. Virus.